spell her name on the track.
Vita ni Sodoma Gomora, shepu katunika chora. Yuwa ni umeme wa sola.
Oh yeah.
Kiyo ni kafunga bendi na vimwaga viji senti. Mtama kukuni wengi usicheka, maneno haya jengi ogopacha. Kwa kimacho nini toka fundi saka poteza nati. Msumari gorofani toka nyaka mkandarasi.
Haridu harida
natuwa nazidisha mbona bado chibu silipati. Mano mesha ni maliza miniweza miniroka wapi.
It's a mesh.
Shuka chini baby turn around, tapina yo bikini katika bounce, baby bounce. Baby choro, choro, tete, nipandishe farasi ni bebe. Nyuma nako follow, follow, ilete, katavya mwendo kasi niwe kiwete. Kwake macho na nitoka fundi sani mepoteza nati. Msumari gorofani kakanyaga mkandarasi.
Spectacular. Yo KGT mixed this track.